Siwezi mind lakini unasleki. Na cheki vile umemedi. Kisia nazo pata ukishika dredi. Hebu niambie, kama nilisha kupea unipigie. Mara ngapi nitasema usikie. Ukitaka niulize nirudie. Hey, juu mimi ninangoja tu. Lately you've been switching up my point of view. I wasn't even planning to be on this road. Now you got me thinking about my future too. But maybe we can wait some time. I don't even have to really make you mine. Unavyonipendeza without a try. Loving how you always make me touch the sky. Aki sioni, sioni.